baahida guud ahaan ee gobolka dhinaca caafimaadka runtii way jirtaa, muddo fara badan ayna soo jirtay, laakiin iskaashigeena dhow iyo xogta aan isdhaafsanayno waxaan rajaynayaa in meelaha kale oo degmooyinka kale oo ay ka mid tahay degmada Qoryooli oo runtii si guud ahaanba isbitaalkeeda hadda la dhihi karo adeeg bulsho oo dhan ma bixiyo mana bixin karo, maadaama qalabkiina aan meeshaas yaalin, dhakhaatiirtii dadka ku habboonaana aanba meesha ka howlgelaynin, in asagana aan dib runtii loo shaqogeliyo. Deegaanada kale muhiimka sida Shalambooti, Janaale iyo Number Konton iyo deegaanadan hoos yimaada degmadan afgooye ee aan dadka awoodin halkan inay soo gaaraan MCHya dadka runtii adeegyada aasaasiga ay ka heli karaan in laga hirgeliyo haddii Alla idmo.